they've agreed with me that they're going to give each sub-county a different color, so that wale wako CBD tunajua hawa ni wa CBD, wale wako Kibera tujue ni wa Kibera, wale wako kule Roysambu tujue ni wa Roysambu. Na pia nishukuru sana kwa sababu wamekubali pia kuregister into SACCOS, ambazo sisi kama county tutaweza kuwasaidia kwa biashara yao kidogo kidogo. Na pia tumekubaliana for now tuwache SFD kidogo mpaka watu wakishie kama county that they are going to be organized. And also we have looked into the future of Boda Boda, because this is our brothers and sisters. We also need to take care of them in terms of seeing that we have a structured way of working in Nairobi. And I've also even promised some of them, we need to benchmark maybe in countries like Rwanda. Let us go there and see why that if a Boda Boda finds a red light, mbona wao wanasimama, mbona nyinyi huku Nairobi hamsimami? So cha muhimu tumesema ni discipline kwa sekta ya Boda Boda, na mimi nina hakika going forward tutafanya kazi nao vizuri. And I've given them 1 week, we've set a committee, we put a committee in place that will work with the Boda Boda riders. Pale every week we need their feedback, so that also we are able to differentiate between Boda Boda riders and wakora ambao wako katikati ya Boda Boda. Kwa sababu nina hakika kuna watu wanakuja wana impose as if they are Boda Boda riders, lakini ni waizi. Na nimefurahi kwamba wametuhakikishia we are going to identify those people and bring them, so that we can work together also with the National Police Service, so that we are able to get these people arrested. Na pia kwa zile Boda Boda ambazo petty offenders ambao wako na makaratasi ya Boda Boda, I've given an executive order to be released immediately. But pia wakirudi pale wafanye kazi na sisi. Na pia sekta department yangu inspectorate, I've given them the mandate to work with these people so that you can bring sanity and order.